bizo bingi sebolo kyonswaza lwende wunya nebakusunga obutesaidi nekwa nebakuchusa endala wafuukanga mole sajja yalambula kukeneka yagenda oyindanga talabanga buli muwala owete nsingo embasajja banototerera era zikweba ku endi nerinnya balikyusa ddadi kati gwe maddu gaddenge ninda kupangisa okusajja kusima enkondo yosulenga kunjegere osuse mwami ontamisa sebe mbeereyo wasoka okulyanga ttimba numira amaliba n'ebyenda nzonswaza kati ne bw'oyambala ekyowowo ekyalo kyonna kyamanya ddabooli olinga ayita obwereere mu lukunjo ndikufa mu nsasirina bwendi esawa yonna etulika tobanga oyendera n'abaffe ekituufu toli weka kyenno ddala mbuze ekitali wano bw'oba ofumintiriza sevumesenga buli kalungi yafuba okatuukiriza ky'ova olaba naawe bwe bankwana omanya okuba enduulu wano simu busimu ng'oyomba ne bwe beevudde ku mulimu ate oba bye biri ku mulembe kitondekananga nefuba mbigegenye ntamisa sebe mbeereyo wasoka okulyanga ttimba numira amaliba n'ebyenda nzonswaza kati ne bw'oyambala ekyowowo ekyalo kyonna kyamanya ddabooli olinga ayita obwereere mu luguudo nebubuwala obwessomero era otambula okangabala lowooza olika ekyakukuba ekyo ekikulobera okwekuniza ne bw'olitambula uganda yonna kulya nyingi sikugwa matu owunzika osombodde ebirwadde mu nju n'abakazi abakyuka mwebuvaako bapangulula mwalowooza ennyo nga gwe yeekumbira abaliga obulwadde omusange kakyava atandika kutikkiramu bwoweta ensonda nga naye ayite emmanju mwenkanyevumbe ontamisa sebe mbeereyo wasoka okulyanga ttimba numira amaliba n'ebyenda nzonswaza kati ne bw'oyambala ejjolejo ekyalo kyonna kyamanya ddabooli olinga ayita obwereere mu lukunjo
remember where you got it from. www.djericom.com